Nilipokuona mara ya kwanza nilipagawa, na uliponiongelesha lo kweli nilishangaa. Ukiniguza nashtuka moyo wangu. And when you kiss me, wow, my life, then you confuse me and you abuse me, even try to use me.
Chakuku mbele yako wewe Bwana mwewe.